chagala gatuli bumubi bijja kukorwa okwega tagema nyitu benegizo bazukuru bawa mama tuli bagezi okunene nana bajja tiba chagala gatuli bumubi bijja kukorwa kasa mitalo muzimu kwa kuzasebo nange mwena bajjumbo kujja mundabe mutya bajja babana mu benesanyu obujjajja bwakoma oti muwakala tuli baana ba misimu giri mu mpewo emisamba giri mu nsozi ebiwonko n'enzizi omwana w'omuddugavu okulumbwa entalo yennabe yatwawukanya atwalirwa nkizo eyajja n'ebidiini ebyo ebyatutabula yali akolerera nfunaye nga tatwagala kwe kuleeta n'emmundu kyali kyamake eky'okutubba n'otutta baali battima empisa n'obuwangwa bwaffe baabivuluga saba muterere bino mbyogeza nnaku mwenna bajjajja b'abaana nsaba munfune bye tunenengana omulabe tumuwa pawa okwegatta gemaanyi tube n'enkizo bazukulu bawamala tuli bagezi okunenengana bajjajja tebakyagala nga tuli bumu bingi bijja kukolwa okwegatta gemaanyi tube n'enkizo bazukulu bawamala tuli bagezi okunenengana bajjajja tebakyagala nga tuli bumu bingi bijja kukolwa ezita tuyamba kanjogere tuyina enzigwe ebifo by'obuyinza wano tuyina nkumu ekitiibwa kyabyo kigwawo tuli mu ntalo enkwe n'effuta obulyako ebituwa ziro poyinti zero paka lwe tulinnyuka tusibweya n'ejjumba tuli mu ntalo nyize kagulutanda tuli mu ntalo ayitamba gwebusoga bali mu ntalo eingo ne wajjinja tuli mu ntalo gweya ne mucyakweyo tuli mu ntalo aberuwero ne masaka tuli mu ntalo maligita ne kungu tuli mu ntalo tonde yatuwa obuyinza kimuwasanyu bulizaako muno ndi ekintu ky'entalo tufunira mu wanze nga sibyagala mbulizaako muno ndi ekintu ky'entalo tufunira mu wanze nga sibyagala okwegatta gemaanyi tube n'enkizo bazukulu bawamala tuli bagezi okunene ngana bajjajja tebakyagala nga tuli bumu bingi bijja kukolwa okwegatta gemaanyi tube n'enkizo bazukulu bawamala tuli bagezi okunene ngana bajjajja tebakyagala nga tuli bumu bingi bijja kukolwa siro Uganda n'eddagala lyayo muli mu ntalo nakosa ne buyijja ate muli mu ntalo nasono yuniyoni muli mu ntalo sepi komiti nammwe muli mu ntalo abatuli bumu abange muli mu ntalo nakaza de Uganda nammwe muli mu ntalo Uganda habarisiti mukyali mu ntalo buli gwanga n'ebyalyo muli mu ntalo guludde n'ekikimbuuza muli mu ntalo ne muzikiriza mbalaba muli mu ntalo abamulisa abawonze muli mu ntalo ababonesebwa nammwe muli mu ntalo nakazadde waffe naatunuza abiri bwe buwangwa n'ennono omukomye okulwa n'entalo okwegatta gemaanyi tube n'enkizo bazukulu bawamala tuli bagezi okunene ngana bajjajja tebakyagala nga tuli bumu bingi bijja kukolwa okwegatta gemaanyi tube n'enkizo bazukulu bawamala tuli bagezi okunene ngana bajjajja tebakyagala nga tuli bumu bingi bijja kukolwa bajjajja mwebale nsiimye emirimu ekkula buli omu gyatuukiriza mu ngeri ennovu enkwe n'obukundikundi obujja n'ettima tubyewale bannabuwangwa tuli babbeyi tukowoole n'emizimu okujja n'essanyu abantu zawako bangi abazitosebo laani kisomba sebyayi baali babbeyi jjajja kiggo n'entala ensiko w'ekisoga saalongoppe emigulu n'ejjajja makolo yajeewuniika ekimbo wewe buddo bakulu jjajja mutese busoga nenna bukenya n'alongo nnabatanzi bonna baali banene gwonyoma kimbo wanga bangi jivali mkumi Ujagali jaja fe yali munene Kuhu njigirala vali tunene nyana Emizi mumi njivu valo tuvene nkizo Nekisemba yava saomba sabakale Kuhigyo kusinza luga vali sotene Zemba gala kubanchi manjimuli vapei Undavirenga mesira vyo jangano ndava